We are so thankful.
Siyabulela
ukuba singahlangana sonke
sihlale phansi kokuvakala kwelizwi lakhe. Ingaba ingayiphi enye indawo apho sinokukhetha ukuba sibe kuyo ngokuhlanje, ukuba singakhetha ukuba sisuka apha siye phaya? Andicingi.
It is an indescribable grace.
Lubabalo olungenakuthetheka uba sivunyelwe uba sihlangane sizova ilizwi likaThixo. Hayi kuphela oko, njengoba besele kuthethiwe, ukuze ukholo luze entliziyweni zethu kwaye uThixo angangqinela olu kholo elizwini lakhe. Emva koko asizi njengabamameli nje nabazokucalula, siza njengabantu abathe baba namava noThixo, abafuna ukuba namava noko ngako kakuthembisileyo. Amazwi selefundiwe onke ayamangalisa, ayikho into ekumele yongezwe. Hozea, sonke siqondile. Sahluko sesine, umqolo wokuqala uthi, yiva ilizwi lenkosi likaYehova nyana bakaIsrayeli, ngokuba uYehova ubambene nabemi belizwe eli, ngokuba kungekho nyaniso, kungekho nceba, kungekho kwazi uThixo kweli lizwe.
These were the accusations
ezi yayizisolo uThixo ezaziswayo kuze umqolo esele siwuvile. Abantu bam batshatyaliswa ngenxa yokungazi. Ndiyakholwa ukuba singathi sikutsho intliziyo yethu yonke ukuba asisileli ekumazini uThixo nelizwi lakhe. Akumelanga ukuba sisilele. UThixo siyalele ngokukhulu. Uthe walipapasha ilizwi lakhe. Njengoba umzane wethu esele balulile, umzane uBranham wayebhekisela kuHozea isahluko sesithandathu kule mihla mibini. Umhla omnye kuThixo unjengeminyaka eliwaka. Xa le minyaka engamawaka amabini emisele umnqophi, ibandla lomnqophi somtsha lifikele ekupheleni, uThixo buyela kubantu bakaIsrayeli kwakhona, kwaye baya kubuyela bavuye kumhla wesithathu kuThixo wabo owabasindisayo. Siyazi kwaye amazwi esiprofethi onke aya kuzaliseka abe nendawo yawo kulo lonke icebo likaThixo. Kodwa xa kubhaliwe, ndiya kuya ndibuyele endaweni yam bade bafune ubuso bam, baya kundifuna ekubandezelekeni kwabo.
If ever there was a time,
ukuba lakhe lakho ixesha apho isidingo sasikhulu kakhulu, ngoko ke linguku, kwaye xa sinokunxanela uThixo kunyanisekileyo ukuba aze kwabakhe balungileyo. Yes, nje malunga neminyaka engamashumi amathathu oko nencinci uba bawuthini abantu, bendingumntu osoloko ecinga uba uzawuthini lo wakhe. Kodwa sukela ngomhla wokuqala kuJanuwari walo nyaka, xa ndifikele kwiyure yokufa uba ndingathetha olo hlobo, yonke into abantu abanokuyithetha okanye abanokuyicinga yayingasathethi nto, kuphela yintetho enye yavela emlonyeni wam, kwaye ngokuthulekileyo nje, Nkosi ndima njani phambi kwakho? Singabuza amatyeli ayi-100 bawuthini abantu, oko akunakusinceda. Sima njani phambi kuThixo? Ukubona njani uThixo? Ndibona njani mna? Sivile sifundile kwabaseKorinto kwaye siza kuko ukuba asisamazi umntu ngendlela yiyo, kodwa ngokuba sazwe nguThixo sazana ngokomoya apha ithi ukuze simncanele simfune uThixo kwaya kuza kuthi
and let us return unto the Lord.
Izani sibuyele kuYehova kuba
and he will heal us.
Ekwengile wosiphilise.
He has smitten.
Uxabele.
And he will bind us.
Wosibopha.
After 2 days, Ezra said a prophetic word.
Wosidlisa ubomi kwakuba ntsuku mbini njengoba benditshilo ilizwi lobuprofethi kwaye lonke ilizwi likaThixo lidliswe ubomi ngumoya lilungiselwe ukwakheka kwebandla likaThixo kwaye ilithi wosiphakamisa ukuba siqhubeke ukuba siyazi iNkosi. Ngenyaniso ukhona iindidi ezimbini zolwazi, khona ulwazi lomntu nolwazi lobuThixo. Akukho kusilela ekwazini elwazini lomntu, wonke umntu unolwazi lwakhe kwaye ngomlinganiselo omkhulu, kodwa olu kulumalunga nolwazi lukaThixo. Landelani ukuba sazi iNkosi njengoba umzani wethu seyithini. Paulus uyibeka ngolu hlobo, ndifuna ukumazi emandleni ovuko lwakhe kwaye selibandakanya ukwabelana ebunzimeni bakhe. Aphithi njengesithembiso, wosiphakamisa ngolwesithathu sidle ubomi phambi kwakhe. Woza kuthi njengemvula, njengemvula evuthisayo elinyakamisayo ilizwe. Akukho sithembiso esilambathayo elizwini likaThixo, kodwa ilizwi likaThixo liyinyanisa kwaye into eyithethileyo iqinisekile. Singazixhoma kuyo yonke loo nto ngokugqibeleleyo. Imvula evuthisayo ukuba yonke into enxulumene nayo uThixo akuyenza into ngexesha lakhe ngoba bani. Khona ilizwi kwabaseKorinte. Uyazi uba kuthethwa ukuthini ngoko. UPaulus walinda ukuxwina, zangalinde ukufa kodwa ukwembathiswa ngokukhawuleza, ukuguqulwa athatyathelwe elizukweni.
But then there is this one verse.
Kodwa ngokho lo mqolo omnye engamelanga uba siwujonge, siwujonge singawujongeli ntweni. Umqolo wesihlanu, incwadi yesibini kwabaseKorinti sahloko sesihlanu, umqolo wesihlanu, nge kaloku lo usisebenzele kwaloo nto nguThixo,
who also has given unto us
osinike nokusinika isinyaniso sakhe umoya.
No man
ayikho indoda enokuzilungiselela kodwa lo wasizisayo wasilungisa nguThixo.
And where does God prepare?
Kwa uThixo ulungisa phi?
Under the sound of his
word. Phantsi kokuvakala kwelizwi lakhe.
How does God prepare?
UThixo ulungisa kanjani? Xa sikholwa ilizwi lakhe,
and give his spirit room,
sinike umoya wakhe igumbi lokuhlala alawule.
The preparation
ulungiselelo
happen theoretically.
Awunakwenzeka ngokuzicingela nje, kodwa kumele kwenzeke ngomoya wakhe esiwamkela njengesinyaniso, sikholwa ilizwi lakhe ukuba licacile. Ngoku lo othe wasi ke kaloku lo usisebenzele kwaloo nto nguThixo, osinike nokusinika isinyaniso sakhe umoya. Zintana, ayikho indlela ejikeleze loo nto. Sikwiyure nomhla kwaye oku kusukela ekuqaleni kude kube sekupheleni, apho sibe namava lobhaptizo lokomoya ukuze ngokuqinisekileyo kungabikho kuthandabuza ngako, ukuba akho namnye oshiyekileyo ekusamela buzi ngaba ndenda kwamkela okanye ngaba nikwamkelanga konke bonke bawukwazi ukuba bakwamkela i-120 kwigumbi eliphezulu wonke umntu wayenokubabuza babe phaya babe namava ngako bakwamkela kwaye yayisisiphelo salo mbandela kuko uThixo waphendula
but as long as God, we are still in doubt
soloko sisesekuthandabuzeni ukhona umonakalo esingekawuva okanye esingekabi namava kwawo waye ukuba sikawuva ngoko ilizwe esilivileyo aliyawukwazi ukugqobhozela kwaye ukholo oluphilileyo esithanda ubana lingangabi phaya njengabantwana kubhaliwe incwadi iyabulala kodwa umoya udlisa ubomi kodwa ukuba ilizwi lityalwe ngaphakathi kuthi ngoku umoya kumele ungene ngaphakathi kuthi ukwenza ilizwe lityaliweyo uba liphile uba lilibulale ukuze livelise ubomi
it is a glorious word
kodwa lilizwe elizukileyo hayi wena okanye mna hayi inzame zakho okanye inzame zam ngoko lo ke kaloku lo usisebenzele kwaloo nto okanye usilungisileyo nguThixo osinike nokusinika isinyaniso sakhe umoya
this is not you and not me
ayinguwe lo okanye ayindini nguThixo osebenza ngokubini ukuqala nokugqiba ngaphakathi kuthi qolo esithandathu uthi umpostile
therefore we are always confident
ngoko ke sihlala somelele sisazi kuba siko wethu nje emzimbeni sikude kowethu enkosini
and he then also describes the state of the body
ngokunjalo uyacacisa imeko yomzimba kuba siyancwina kuyo kwaye ngokuncwina okukhulu kodwa kunjalo siphila ngokholo asiphili ngokubona kodwa uba sifuna ubona into esikholwayo apha ngoko ke amandla okudlisa ubomi kamoya kaThixo kumele uhlale ngaphakathi kule mizimba yethu nokonakala ukuze iphiliswe ilizwe likaThixo alisibonisi enye indlela
there are some wonderful thoughts here
zikhona ingcinga ezinhle apha
that we could delve into
ukuba singajongana nazo
that we could go into
uba singanzula kuzo
to be with the Lord
wa ofuna uba uba nenkosi ngubani ungafuni uba nenkosi
if I were to ask tonight
icinga uba beninobuza ngokuhlwa nje ngubani osafuna ushiyeka emhlabeni okanye ngubani ufuna ungena ezukweni uba ngokuqinisekileyo iyaba yimpendulo enye kubo bonke kuphela likhaya amasango amahle ebuqaqawulini basemazulwini asinandawo yokuphumla ukuhlala apha emhlabeni kodwa sifuna indawo ezayo inkosi sele iyilungisile isilungisele thina iyabuya kwakhona isidabathe siye ekhaya ezukweni lakhe ngoko mqolo weshumi elinesine kuba lusifingile nje uthando lukaKristu sigqibe kwelokuthi ukuba ufele bonke emnye ngoko bamelwe bonke abo wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi babudlele owafayo wavuka kwakhona ngenxa yabo oku ngokunjalo lilizwe eliqinisekileyo eli ukuba uKristu wasifela wasizisa kubomi obutsha ngoko akusameli ukuba siziphilele kodwa siphilele yena ukuba besinokuzibuza umbuzo kunganjani umntu emnye wena nam siphilele yena nonke niyazi uba xa inkosi yayilapha emhlabeni zange izicingele okodwa wakhathalela abantu wavela wabavela wabona abagulayo wabona abalahlekileyo amehlo akhe ayevuleke kuzo zonke izidingo iindlebe zakhe kwizililo zentliziyo yonke wabona bonke njengabalahlekileyo wayesazi ukuba bayaphi kwaye kwamenza buhlungu loo nto yamshukumisa loo nto kwaye ndiyakhona ukuba sonke singagcwaliswa ngokutsha ngothando olukathixo siphile ngobaba lukathixo sigcwale ngumoya kathixo moya ingcwele ngoko ke kungakwazeka kuthi ukuba singabi saziphilela ngoko siphilele yena owasifelayo waze wavuswa kwabafileyo.
How can this happen in detail?
Kungenzeka kanjani lo oku kwincukaca? Kanjani wena dadethu? Umphilele nje ngonkosikazi wasekhaya. Kanjani mna? Kanjani basonke simphilele simlungiselele? Xa ndiphila, ndiphilele injongo. Ndipha ngenxa yenjongo ngoko ke ndibophelelekile kuko. Nantso yena injongo nokuphila kobomi bam. Ukuba ndiphilela injongo ethile kumalunga naloo nto ke hayi ezimbini okanye ezintathu kodwa leya inye khona abantu abathi ndiphilela injongo ethile nethile. Injongo yintoni esiyiphilelayo? Siphilela yena owasifelayo ngokuba wabubeka phantsi ubomi bakhe wanikela igazi lakhe ngenxa yethu. Ilizwe elihle wabafela ke bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi. Wafela lonke uluntu kodwa lonke uluntu alulwamkela usindiso kodwa abo balwamkelayo baze bomini. Yiloo nto ithi ukuze abo baphilayo ewe ngokwenyama bayaphila kodwa bayaziphilela baphila bemdlula uThixo abalamkela ubabayo kodwa ithi ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi babudlela owafayo wavuka ngenxa yabo.
What a wonderful and glorious word.
Lilizwe elihle elizukileyo. Ngokuthi kuverse 17.
Therefore, if any man be in Christ, he is
ngoko ke ukuba ubani kuKristu usisidalwa esitsha izinto ezindala zonke ezidlule bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakho. Yangu uThixo ngangqinele lizwi njengenyaniso kubomi bakho nakubomi bam ukuba into entsha ize ngaphakathi kuthi umzimba uselapho siyakuhambatha side siguqule okanye sibizelwe ekhaya kodwa emphefumlweni yethu kumele kuthabathe ubutsha ngawo umoya aphithi. Ngoko ke ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha izinto ezindala zidlule bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Ngoko ilizwe lihle zonke izinto ke ziphuma kuThixo. Ngaba naqaphela ukuba wena nam asina ukwengeza nantoni na kwaye zonke izinto zivela kuThixo kodwa kumele simvumele ukuba enze umsebenzi wakhe ngaphakathi kuthi sizenze sifumaneke kuye ukuze enze ilizwi lakhe libe yinyaniso kuthi. Zonke izinto zivela kuThixo othe wasixolelanisa naye ngoYesu Kristu kwaye wasinika ulungiselelo loxolelaniso. Le into emangalisa kakhulu.
Whoever has experienced reconciliation.
Nabani othe waba namava ngoxolelaniso. Nabani othe wamkela ubaba lukaThixo akanako. Kodwa ukuvuya kuphela nje ngako kuThixo akwenzileyo. kwaye silapho kuhlwa nje uba sizonqula sinike umbulelo ngako oku ngentliziyo yethu zonke ngako oku uThixo
akwenzileyo.
Asinawubulela ngento eyenziwe ngabantu okanye ngento eyenziwe lutshaba, asikudingi
kodwa
ngako oku uThixo akwenzileyo. Kwaye owendumiso uthi uThixo wenze into ezinkulu kumphefumlo wam.
Ba
singafunda indumiso 103 ungalibali zonke inzuzo zakhe. Iqhubeke ithi kuba uThixo wayekuye uKristu elixolelanisa kuye ngokwakhe ihlabathi
and has committed unto us the word of reconciliation.
Engazibaleli kuba iziphoso zabo alimisa kuthi ilizwi loxolelaniso. Kwakusele emnqamlezweni waseCalvary izikreqo zakho nezam zabekwa phezu kwakhe. Uxolelaniso lwakho nolwam lwathabatha indawo. Pha uxolo lwam noxolo lwakho lanikwa wena nam ngoba bani.
And we may accept it.
Kwaye singakwamkela.
He has laid up in us.
Uye wabeka kuthi ilizwi loxolelaniso.
And then it says,
ogithi,
now then, we are ambassadors for Christ.
Sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu. Ngokungathi uThixo niyala ngathi.
Who does God have through whom he
ingaba uThixo unabani lo angathetha kuye? Angasebenzisa uphumlo kuphelo wakho nowami.
Do you think anyone will speak to
ucinga ukhona umntu
if it is not you
onokuthetha ukuba ayinguwe kwaye ukuba ayindim
it will be no one.
Ngoko ke akuyiba mntu oya kuthetha kubo ngoba
but God's word
ilizwi likaThixo nento uThixo afuna uyithethe ebantwini ingathethwa kuphela igqithiswe ngabo uThixo athethileyo abaqondileyo into uThixo ayenzayo kweli xesha kwaye ngubani olamkeleyo ilizwi lakhe entliziyweni. Ngoko sizizigidimi zikaKristu ngokungathi uThixo niyala ngathi siyanikhunga ngenxa kaKristu manixolelaniswe naye uThixo. Le yintshumayelo yobuvangeli kodwa ilunge kakhulu kuthi
sonke.
Lo uxolelaniswa noThixo ngoko ke uxolelaniswa komnye komnye. Lo uThixo amxoleleleyo uxole wonke umntu wonke akukho kuzikhethela lubaba lwesinalo kuthi uqobo ukucoceka okugqibeleleyo ukuba ndiye ndamkela kwaye ndingadlulisela kuwo wonke umntu othe wakwenzile.
Then forgiveness
ukuba
and reconciliation.
Bekunjalo andazini kodwa uxolo kumele uba lwamkele kuzo zonke iintliziyo samkele uxolelaniso kuthi nonke ningathi amen. Ngoko wonke umntu othe wafumana ukuxolelwa noxolelaniso uyaxolela kwaye uyaxolelanisa sisipho esivela kuThixo ayinoba lolunye uhlobo.
ECalvary
saxolelaniswa noThixo saxolelwa ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. UThixo usebenza ngathi uThixo usebenzisa abantu ababuthathaka abagcwele izizono. Ngokunjalo uyazi ukuba umntu osindisiweyo uyakwazi okathetha ngako. Uba isithunywa siyeza sasinika intshumayelo apha liyakwazi uba malithetha ntoni, ngaba kuyinyaniso okanye kunjani. Kumele ube namava ngako, kumele wena uqobo lwakho ulahleke ukuze wazi uba kuthetha uthini ukusindiswa. Uba izinto azikho pha ngoko ke akusebenzi.
Ngoko
uThixo usebenzisa abantu abaxolelanisiweyo kuThixo ukuba sidlulise uxolelaniso lobuThixo kwabanye sithethe kubo malunga
God uses people
uThixo usebenzisa abantu abamkele uxolo ukuba bakwazi
baxelele
abanye ukuba uxolo lukaThixo nobabalo lukhona lukholo bona. UThixo usebenzisa imilomo yabantu ukuvakalisa umyalezo omhle wosindiso noxolulaniso.
Now it says here,
ngokuthi apha,
for he has made him to be sin for us.
Kuba lowo
ungazani
nasono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo kuye. Ndiyavuya ukuba le Bhayibhile iye yayiguqulela kakuhle le ndawo. Umzana uBranham wakwayiqinisa kwintshumayelo uba hayi kuphela ukuba siyakwamkela oko kodwa iyawuba bubulungisa obungqalileyo bukaThixo. Mandiyifunde kwakhona kubhaliwe apho kuba lowo ungazani nasono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo kuye.
Not only justified by God.
Hayi kuphela nje ugwetyelwa nguThixo.
God's righteousness. God
ukwenziwa amalungisa kaThixo kuKristu.
No human being can grasp that.
Akho mntu unoginya oko. Kodwa kuyilonto kuyiyo. Kwaye kugcwele uxolaniso olugqibeleleyo usindiso olupheleleyo lephakade lonke ngaye uThixo ngoYesu Kristu. Inkosi yethu ngako oko singabulela ngenhliziyo zethu zonke wamenza lo ungazani nasono kuba abe sisono ngenxa yethu kuze kuye
not you in yourself
hayi wena kuwe okanye mna kum kodwa kuba sonke wena nami sibe ngakuye kuKristu kuKristu
would become God's righteousness.
Biyaba bubulungisa bukaThixo.
Full salvation.
Olo lusindiso olugqibeleleyo inhlawulelo epheleleyo ivangeli eyinyaniso ngokweliso. Kwa ivangeli epheleleyo ithetha into ithethayo. Akuyikho into emele yongezwa. Yonke into ipha kuyo ngobabalo lukaThixo. Yanga singaqhubeka sibulele enkosini kwayindlela abonisa ngalo atshile usindiso lwakhe kuthi. Singathetha ngako kodwa ukuba siqala ukubulela ngoba kubhaliwe ukuba bhala ekubuleleni yindlela asibonisa ngayo usindiso
lwakhe.
Xa siqala ubulele
uThixo
uya kuthila amehlo ethu ngokukhulu ngokukhulu ngenxa yosindiso olupheleleyo analo kuYesu Kristu iNkosi yethu. Le yindlela le asibonisa ngayo usindiso lukaThixo kuKristu. Sixolanisiwe samkela ubulungisa bukaThixo sagwetyelwa senziwa safanele ukuba sibone ubuso bakhe kuye uzuko nembeko kude kube naphakade naphakade. Amen. Ndifuna ukuthi nje kubeka kuhle kakhulu elizwini kuba uThixo wayekuye uKristu exolanisa ngokwakhe ihlabathi.
I had to think about it.
Ngimele ngicinge ngakho.
God spoke to his people Israel. UThixo
wathetha nabantu bakhe uSirayeli kumnqophiso omdala.
He did not want them to be lost.
Wayengafuni uba balahleke.
But kept reminding them.
God emane bakhumbuze.
To come to him.
Ukuba baze kuye.
To turn to him.
Ukuba bajike babuyele kuye. Akukho nandi ekufeni. Kodwa ufuna wonke umntu ukuba aphile. Siyabona ukuba yayingengobantu bakwaSirayeli kuphela kodwa wazisa usindiso kwizizwe zonke kuKristu Yesu iNkosi yethu. Ndivule nje ilizwi kuHezekiyeli isibhalo Ithi apha nje kakuhle
uVesi 31
Ezekiel sahluko seshumele nesibhozo umqolo wamashumi amathathu ananye lahlani zonke izikreqo zenu enikreqe ngazo
and make you a new heart
nizenzele inhliziyo entsha nomoya omtsha.
That's a wonderful exhortation.
Olo luvusele lolukhulu luhle. Kwaye ndiyacinga uba ayilolungelwano olunye kumnqophiso omtsha. Ingabilizwa lithi ukuba kumele siphose onke amaxhala ethu kuyo sibeke yonke into phantsi komnqamlezo. Ewe. Aphithi Ezekiel sahluko seshumini nesibhozo qolo wamashumi amathathu ananye. Lahlani zonke izikreqo zenu enikreqe ngazo.
And make you a
nizenzele
new
inhliziyo entsha nomoya omtsha.
For why will ye die?
Yini na ukuba nife mdlu kaSirayeli?
Dear brothers and sisters,
bazalo nodada bathandekayo, singazisa yonke into phansi komnqamlezo, sibeke yonke into phansi, sithi
nabani will die.
Ongakwenziyo oko uyakufa. Nabani ongakwenziyo, nabani ongazi phansi komnqamlezo, akukho lisindiso kuye. Kodwa indumiso nembulelo kuyo iNkosi, kuba wena nam sivunyelwe ukuba size phansi komnqamlezo, kwaye sele sivile, kuvakala kubo buvangeli, kodwa mhlawumbi kunyanzelekile kuThixo ukuba athethe kuthi ngale ndlela.
Maybe we have received too much teaching.
Samkele imfundiso
enkulu.
Mhlawumbi siyayidinga.
I don't know why.
Andazi bakuthini. Kodwa nyixesha kulolo hlobo. Kwaye mna andifuni uthetha nto ngako. Kodwa mna uqobo lwam oko ndothukile kowabusuku. Benephupha elothusa kakhulu. Andifuni ukulitsho apha hayi ngokuqinisekileyo.
And I woke up. And I just thought my
kwaye ndiye ndavuka ndacinga uba Thixo wam ukuba abantu baqaphele ukuba ingayiyure yokugqibela ingalithuba lokugqibela apho sibizwayo bekumele ndizicingele ngolo hlobo ndicingele nabanye namanye amakholwa okanye abazibiza uba amakholwa ndacinga uba silunge kanjani ukuba silunge kanjani ukuba singaya ukuba singabizelwa kuthi sinoqeqo lwethu okanye ngaba silunganga. Oko bekundihlungu kakhulu kwelaa phupha ndavuka kwaye bendinexhala kakhulu ndizixhalela kwakumele ndiyitsho ngolu hlobo kuba bekumele ndizibuze ingaba wena ulungile.
Any moment it could be.
Naliphi na ithuba kunganjalo, naliphi na ithuba kunganjalo, bazali nodade, singacinga ukuba siphila ngolu hlobo sicinga nje, ukuba ixesha lethu liselide lisekhona, kwaye ngubani onokwazi ukuba kwawude kube nini.
This dream had so much to say.
Eli thuba eliphupha belinento elinintsi eliyithethayo kum.
All I had to say was,
konke bekumele ndikutsho bekuthi Thixo wam ndincede xa lifika ixesha kwaye ndibe nawe kuba ndizawube ndilungele ukungena. Silivile ilizwi umzana uSmith alifundileyo nje ilizwi lentshayelelo. Sifuna ukuguqula sisembathiswe. Ewe, ngenyaniso yangangafikela koko kwayithi apha qolo amashumi amathathu anesibini ngokuba akumnandi kum ukufa kofayo itsho iNkosi uYehova zibuyiseni ke niphile. Yinto uThixo le ayithethayo umnqophiso omdala kumnqophiso omdala guqukani nibuyele kuThixo nize kum uThixo ubizini hayi kuphela kumnqophiso omtsha kodwa kwakusele kumnqophiso omdala senze olo hlobo siyafunda lo mqolo uye wabukhulu kakhulu kum xa sifunda ukuba uThixo wayekuye uKristu apha kumnqophiso omdala uThixo wathetha kumnqophiso omtsha uThixo wathetha akekho omnye unguye thethe kumnqophiso omdala uyathetha kumnqophiso omtsha ngenkosi yethu uYesu Kristu wenze okufanayo kwaye akavuyiswa kukufa kofayo ufuna siphile yiloo nto enike ubabani yiloo nto ethumela unyana wakho uYesu Kristu wamisela uxolelaniso kumiselwe ngenyaniso bazanodade lilizwe lihle elo uba sifunda isahluko sonke ufunda namhlanje kuthetha ngako kwakhona kwakhona akanakuthanda ukufa kodwa ufuna bonke abantu baguquke babuye ukuba bathe bawela kuthi kodwa baphinde babe nomdla kwakhona baguquke nguthixo lowo akanjengumntu nonke niyazi ukuba thina silahle itawuli ngokukhawuleza sithi hayi akho themba akho sindiso kodwa kuthixo zonke izinto zinokwenzeka sivile ukuba uzawubuya umva kancinci kodwa baya kumbiza ngoko bayakubona baqaphele kuba balahlekile ngaphandle kwakhe injalo bazanodade kwayendicinga akumelanga size kwakukho oko kodwa kumele siqaphele oku ngokuhlwanje uba asinawuphila phandle kwakhe nakanye siyamdinga kwaye apho sinokudibana kule ncwadi kweli culo lithi ndiyamdinga kuyo yonke iyure inkosi entle elagazi laphalala ngenxa yam ndimdinga kuyo yonke iyure uYesu ndiyamdinga utsho kufutshane andazi kodwa uThixo uthethe iindlela ezahlukileyo andithathi amaphupha ngolo hlobo kodwa yazi mhlawumbi uThixo uyathetha nasemaphupheni ngenye ixesha kwaye ibiliphupha ebiloyikisa kakhulu kakhulu kum kwaye ndiye ndathi Thixo wam kwaye besenditshilo ndiyayitsho am bekumele ndikhale ndaphakam ndavuka ndakhala phambi kothixo uyazi akukho lula ngolo hlobo uthixo angathetha komnye ngolu hlobo komnye athethe ngolwa hlobo kodwa minqweno yethu le ngoku xa into ezininzi zisenzeka ehlabathini uba wonke umhla siva iinto ezintsha abantu ngesaquphe bayafa nje kwaye abanathemba kodwa thina njengamakholo kumele sime siqiniseke kuye siqiniseke kuye njengoba sifundile ke emva kwemini ngecawa
and it says there
ithi pha
that his people
babantu bakhe kumele bahlangane kuye kumele babambelele kuye kumele babajikeleliswe kuye yiloo nto uya kusifumana sisondele kuye siqakamshelene naye ewe hayi kuba sisuke esandleni sakhe kodwa ukuhlala naye yanguthixo othembekileyo angasinceda sonke uba sikwenze oko kwaye sivile namazwi mahle ngokuhlwa nje anikwe kuthi kwaye sele sikuvile kwabasefilipi pha upawulos uthi hayi kuba ndithen ndazihambela kodwa ndiye ndalandela oko ndacinga kuba oku sithi esithanda uba sikwenze ukuba silandele nathi yanga ngasinika uba bani umzana uFrank Sechin uba kumele simbulele uThixo ngenyaniso sinesizathu esikhulu uba simbulele uThixo wethu ngenxa yoba bani oluthelwa nikwa kuthi qala ukusivumela basize kwakhona nakwakhona phantsi kokuvakala kwelizwi lakhe ukuba sinokuza apha sizonqula uyazi lubabalo olukhethekileyo xa ungazi unengcinga uthi Hey.
I can also pray here.
Nalapho ndingathandaza nasekhaya ndingathandaza, uyazi.
God wants us
uThixo usifuna uba sibe nobudlelwane. Ubudlelwane omnye nomnye naye.
Ukuba
phantsi kokuvakala kwelizwi lakhe siyakheka, siyamelezeka.
Ewe,
yonke into inikiwe kuthi phantsi kwelizwi lakhe. Kwaye ukholo lwethu lungomezeka xa sihlala phantsi kokuvakala kwelizwi. Ayikho enye indlela. Kodwa njengoba sitsho isibhalo, ukholo luza ukuva. Kodwa uba uyimamela intshumayelo, uzoba nokholo njani? Akunakwenzeka. Akunako. Kodwa indumiso nembulelo kuyinkosi. Nokuba ungakwenza ubuthathaka bazana nodade. Kodwa kunjalo siyakwenza. Sibuthathaka. UThixo akuzithila ngokukhulu. Koba buthathaka. Kwaye siyakhona. Ukuba kunjalo ulungise intsikelo ezilungisela wena nam ngokuhlwa nje. Kwaye iya kusikelela. Asikele wena nam, asikele sonke. Masikhumbule wonke umntu emthandazweni. UThixo wazi zonke izinto. Wazi ngokunjalo izicelo zethu ezakho nezam. Uyayazi into esifuna uzisa kuyo. Ndicinga kumele sime, simnqule. Masikwenze oko.
Thank you, Lord. For your precious
siyabulela bawo ngelizwi lakho elihle. Siyazi ilizwi lakho alibuyile nambathi liyagqiba oko ukuthumba likwenze.
Thanks be to you for this, Lord.
Siyabulela kuwe Thixo ngakho.
Thanks be to you, Lord.
Sibulela kuwe Nkosi.
For every word we
ngalo lonke ilizwi esifundayo. Noba kumnqophisi omdala noko omtsha. Uthethile kumnqophisi omdala. Uthethile kumnqophisi omtsha Nkosi. Usathetha namhla
Nkosi.
Awukatshintshi wena
Nkosi.
Ungumsindisi othembekileyo Nkosi siyathandaza. Singabantu. Inyama negazi.
You know our whole being.
Usazi sonke ubomi bethu bonke. Yonke into ivuliwe phambi kwakho. Nkosi uyazi singabantu abalibalayo abakuthathaka abanempazamo. Kodwa nguwe ungenampazamo Nkosi. Wanikela igazi lakho ngenxa yethu Nkosi. Ulihlawulile ityala ngenxa yethu. Siyabulela kuwe ngako
oko.
Ngoku siza kuwe njengoba sinjalo namngoku Nkosi.
Uyazi
singabantu
uxolele
ukuphazama kwethu. Xolela ukuphazama kwam. Xolela zonke izono, zonke izikrelo, konke ubugxuku. Nkosi xa usiza ukuba silungele ukuze singene nawe ezukweni lakho ebukumkanini bakho Msindisi. Umnqweno wam lo Nkosi, umthandazo wam. Sikelele sonke Nkosi, sizisa ukunjalo zonke izikhungo zabazali bethu nabanye Nkosi.
You know each one.
Wazi sonke.
Nkosi. You know how it is with each one.
Uyazi uba kunjani kumntu ngam. Ubona ngapha kwento yonke. Amehlo akho ahambela kuyo yonke indawo. Ngokuba unamehlo anjengomlilo. Ngoku uyazazi iinjongo zethu. Uyazazi iintliziyo
zethu.
Wazi iintliziyo zabo Nkosi. Abagulayo. Ababandezekileyo. Nkosi.
Uba
nenceba Thixo. Ngenxa yegama lakho. Siyathandaza Nkosi, hlangula
for thou art the great physician.
Ngokuba uyinyanga enkulu wena
ungumhleli
indumiso egameni elihle kuwe kuphela uyinyaniso yonke imbeko lonke udumo. Haleluya. Uzuko kwigama elihle qhubeka ube nathi usikelele. Sikelela abakuthathaka Nkosi. Sikelele sonke. Sikelela amakhaya ethu amasapho ethu Nkosi.
You will make all things
well. Wena uyakuzenza izinto zenzeke.
In Jesus' name.
Dumiseka egameni likaYesu. Amen.